Ingaba uyavuma ukuthatha inxaxheba kulo vavanyo? Ezinye iinkcukacha malungu namalungelo akho aphantsi kwemigaqo yokhuseleko lwedatha zinokufumaneka apha. https://whoprivacynotice.ipsos.ch. Ukuba ungu-ewe, nceda usebenzise iphedi yamaqhosha ukufaka iminyaka yakho.